Mbona katatapika kila kukicha uta kuja
Ingomani so.